awushwele umntana womuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza umuntu umntana womuntu angisona isigwili kodwa kuwena nyanikela ninikela nganansi inkephunkephu yobukhazikhazi bothando olungenamathizethize awamuhle siphalaphala amehla acwebezela ngathi anembalabala phala amabhalana umntana womuntu usemuhle ngathi uyalaya ukuthi faca ikhala eceleni kwamakhala muhle ngathi uyadlala
awuyabona lona ngeke ngimyeke ngiyohlala naye ebuhleni nasempini yemini naseseni lona ngeke ngimyeke noma bengathi umdlisile udala intando yakho uyifake kahle ngeke ngimyeke kamane ehlale kanjena noda lona ngimfile enhlizweni ngaphaka ene ngingenza noma yini kuze uhlale uhappy mama we Umdlisile udala intando yakho uyifake kahle ngeke ngimyeke kamane ehlale kanjena noda lona ngimfile enhlizweni ngaphaka ene ngingenza noma yini kuze uhlale uhappy mama we bona bayarina shayi voicemail anginankinga uthando lwethu lubaphatha kabuhlungu siyabagulisa sibaphathise iflu Niti uhaspiti piti, fagi pilis, iba pilis Seba sangele makanda abu bati nikshit Uhaspiti piti, faga leki sumspun fi Talung khalele ya Angege ngimyege Ngiyohlala naye ebuhleni nasempini Emini naseseni lona angege ngimyege Noma bengathi umdlisile udala Intando yakho uyifake kahle Ngege ngimyege Ngiyiswena ngaphaka ene ngingenza noma yini kuze uhlale uhappy mama we
ayi bangicabanga ukuthi angithuke ikhanda lami livele lizule ingqondo yami vele ijule kuze umaluma kolona enkani akavume
angizamile
umaluma kunenkani exoxa noma ngumthengeli uphiwe unenzondo sethi usefuna nembozo nesondo akuzimine
Ngiyohlala naye ebuhleni nasempini Emini naseseni lona ngeke ngimyeke Noma bengathi umdlisile udala Intando yakho uyifake kahle ngeke ngimyeke Kamane ehlale kanjena noda Lona ngimfile enhlizweni ngaphaka Ene ngingenza noma yini kuze uhlale uhappy mama we
Wedale sebengibisa ngomabona bulawa Sengiyasabisa mama since nginawe Ngiyakhumbula mina bathi ngimyeke udali Man just push it through love Asindize njengamajuba Ngiyakunika dali ndiza nomoya wami Uyambona lona
Ngeke ngimyeke Ngiyohlala naye ebuhleni nasempini Emini naseseni lona ngeke ngimyeke Noma bengathi umdlisile udala Intando yakho uyifake kahle ngeke ngimyeke Kamane ehlale kanjena noda Lona ngimfile enhlizweni ngaphaka Ene ngingenza noma yini kuze uhlale uhappy mama we
Thank you.